Yeah, babe, I'm Mr. Long Sleeve. Listening on the beat, listening on it. Oh yeah.
That's exclusive from SavageTunes.com.
Napali wa tata iwe, napali wa mayo, napali wa tata iwe.
Wagale masale kamutinda mkazi wa kwanjo na nyumba uko na kumowa oyae nikati nikameko unyoza chini lina malizoni oyae wazangaza niseka mushe chana na kudye sana mutendero na sila ningongala chana slesti wesho na ngoma kogi chuzi ponto paline bindu kakufuta chukweza nena ine awe nowe
Mr. Reasoning, the hitmaker.
Napali wa mayo, napali wa tata iwe. Napali wa mayo, napali wa tata iwe. Oyae, oyae, oh. Sininga kupweze iwe, njasi kaleza, no way. Ase sininga kupweze iwe, kono fiinga ndi mwana wa mwa. Oyae, njasi kaleza, no way. Ase sininga kupweze iwe, kono fiinga ndi mwana.
Banja sini kamba ningo fela che mkati ne olo one dia sina tume polo phone kama vyo machita tkipa wa love on it na banda batiato mozi si wanga to make them at as well so na bala kumuzanga yo wani pizza mo makolo beze kamba manje na zuone lamo iwa kaleza wani langisa maloza mwana eze kamba neze ona ngani poza babeti pango chai la po out cup ni kuone na banko manjo chai wake up iwe
napali wa mayo. Napali wa tata iwe, napali wa mayo, napali wa tata iwe. Oyae, oyae, oh. Sininga kupweze iwe, njasi kaleza, no way. Ase sininga kupweze iwe, kono fiinga ndi mwana wa mwa. Oyae, njasi kaleza, no way. Ase sininga kupweze iwe, kono fiinga ndi mwana.
Mr. Caesar Dreadlocks Big Sam na Shania Fuse Katabango Daliti Alani Weezy I see you Milos Danny Mubabe Tamdala Kandala Mashidema DJ Solomon Kuspy FM Susuman.
It's Reasoning Music Africa
Tobi Zambiano Umubiabi Zambiano Tobi Zambiano I see you
Mr. Reasoning, the hitmaker.
Exclusive from ZambianTunes.com.